mogalanya ne fefe no ego na bia bia aku we mwebe onyolu ni bi ogunia obele mwebu dagego yibu onyega neku milioma na panama milioma na ego ya kaligo idi na mwata patego yibu onyoja na ngibia lwanoji imali mwoge dibani duso ifeji mwoge menogu lagu milioma na panama balu segu kedo nyeneku
Thank you.
will lose a good name. Where will you see your mother? Can I see a message? Master GBK Dixon. Open the mother by you. I'm going to be. Miss Chidimma Dixon, Umuama Gabano Niru, Umu Gakan Mamu. Bakana Wombo Nangungo Keja Mogalaya. Na Chief Chinedu Daniel Dixon, Yabu Million Panama. CEO.
Prince Splendid
Lagos Recast na Lagos asị na mmadụ ka eji aka Lake Lagos Recast onye ọma n'izu bili aga na-ele moto onye ọma biko bili oji moto eme ọgọ Lake Lagos Recodogu chijoke na-enye ụlọ ekele ka nchọ ji uge ebe naja n'ọrụ ifite n'ibodogu onye ọrụ n'ifite na-ekwusigo mmiri ọma si muke neyi uge ada ebe naja na-eme ụwa donu maka gịnị na nwa bụ n'ọda atafefe ya mmiri ọma na olumeke n'ihu chinedu mobele nwa bili ezi nwa dị si na-ego ya ịgalụla agalụ kele onye na-ekwu maka ya
more music at ibosongs.com.